Saime da Gaviere, Magna Caro, Magna Caro, Cemi, Guli, Stratum, Capi, Ui, Meda, Cemo, Tredo, Cemo, Tredo, Cemo, Apo, Meza, Tredo, Apa, De La, Hom, De La, Ranina, Alleluia, Salutera, Calo, 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 calo